suka no puaka waka bigobe mumutimago embera sositisa zimara mwamani jukira betwali twakagala neta nakuo mutima gwange nakugoweka zawe nasia sirine kuwakawaka twali twagalana era nga tutegeragana buli omu yali yetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusanawo mukwano kati tukole ki buli omu yali yetaaga munne mu kati kino ekitutuuseko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusanawo mukwano kati tukole ki kati twetowaze mu mitima gyaffe tutandike buto twemenye tusimagane okogubukabuka n'okuwakawaka tubigoberere tusibire wamu omulabe tumulinjeko buli omu yali yetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusanawo mukwano kati tukole ki buli omu yali yetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusanawo mukwano kati tukole ki
Thank you.
omu ya liye taka mune murudu. Katichine chitutu seko sititegera. Kukwa gala na kwa fe, kulavika kusanya la tera kusana o mukwano. Katitu koleji.
Remember where you got it from. www.djericom.com.